Yeah. Alianza kusokota, bro nikapotoka. Alidondosa, nikampiga stopa. Buda nilikuwa nimetulia kwenye sofa. Nikikunya soda, hayuko soba.
So kuswala mobala neula. Awala jinewala. So kujobu vineula. Pisa nengirenda neula.
Mini rasta na ubiri kama pasta. Na mambo ni sadakta, nimelipa sadaka. Mindio master na lala kwa darasa. Mademu wameja kwa kizungu wame cluster.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Basango mwala ngamlunji. Taka senta kalina mbunji. Taku simbe jambanunji. Mwesonyiwa na yesi mlonje.
Zake zimeshika kutusi. Akicheki pesa anatokwa na machuzi. Na amenikap tutadhani ukoloni. Na kunywa kofi akipiga maguti, yeah.
Baby omwavu no sense. Nebya yogera diyo na no sense. Baby omwavu no sense. Kuvalita itateka seke morozezi.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Sagala no sense. Take away your no sense. Money stops in no sense. Take away your no sense.
Sitaki nonsense. Don't spoil my moment. Sitaki nonsense. Don't spoil my moment.
Shot kubale tolu venge. Omavuta la bikabala bakarenge. Shot bino vya genge genge. Watalita yoveda denge. Fente wazifuna baba nawe. Boyizi kubule bakutawe. Mwavu binda mukanesa bakuryoha. Inabiti tonyunya biba wanawe.
Ume wako na jomi na wakisha. Na buda kumechacho na chiki na chachisha. Nimetamba wala ina watandika. Nitawapimanisha una jomi ntawazika.
Jagala 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 sagala kulaba yomulala magalala. Jagala 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 sagala kulaba yomulala magalala. La.